Isaba suka makumi asatu mu kibuga kya Jinja wetwogerera bino bibamaze okugombebwamu obwala era kakano batemeza mabega wa mitayimbwa lwa kugezaako okujemera biragiro bya ministry evunanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo. Okusinziira ku poliisi mu bitundu ebyamambuka ga division eyeki getundutundu eryebbendobendo eryakira eyo mambuka mu division eyebuwenge egamba nti abantu bano kaakano bo bali mabega wa mitayimbwa era bagenda kuvunaanibwa mu kkooti. Bano nga bakulembeddwamu omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ya Jinja Haji Ahmed Kateregga Musaazi bategeezezza nti bano baagezaako okwenyigira mu kusomesa ng'ennaku entongole za gavumenti y'eggwanga Uganda zaali tezinnaba kutuuka era ebiragiro bino byonna gavumenti bye yali emaze okuyisa byabayita ku mitwe okukakana nga nabo bagombeddwamu obwala. Mubamu ku masomero agalina abasomesa abakwatiddwa kwe kuli essomero lya Buwenge Parents Primary School, kuli n'essomero erya Janet and Mary Primary School, Wansimba Primary School, Busona Primary School, Butagaya Primary School, Blessed Junior School, Bubogo Primary School, awamu n'amasomero amalala ag'enjawulo. Okusinziira ku mubaka wa gavumenti mu disitulikiti ya Jinja Kateregga Musaazi agamba nti yadde bano bonna bagombeddwamu obwala si baakumala gabalekera baakuvunaanibwa.
Tukoze ebikwekweto mu masomero agasoma mu 10 ne tukwata ku bamu ku bannannyini masomero ne ku bakulu b'amasomero ne ku basomesa be tusanzeewo nga basomesa era bonna ne tubaleeta ku poliisi babe ekyokulabirako eri abalala. Mwabo mubadde mu Buwenge Parents bano baliraanwa baffe wano ku ofiisi ya RDC nga beeyisiza ddala mu ngeri ey'enkuyege tetyassa. Mubaddemu Jane and Mary abonno ba mu Kagoma Town Council, mubaddemu Butagaya Primary School gye twasoseeyo, mubaddemu Blessed Junior School Irubanyi batulengedde ne badduka era tujja bakwasa olulala singa babiddamu ne katusuubire nti bayize. Obugo Primary School omusomesa abadde asomesa ow'ekyomusanvu tuzze naye tubabuulizidde obutaddamu kukola bintu ebyo ne tugamba ne poliisi ebakunye tebabiddamu.
Oni era yongedde n'okulabula amasomero gonna agalina enteekateeka y'okuddamu okuggulawo ng'ennaku entongole tezinnaba kutuuka nti gajja kugombebwamu obwala. Kinajjukirwa nti minisitule y'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda yayisa ekiragiro era bw'etyo neyongezayo ennaku abayizi kwe balina okutandikira okusoma nga baakutandika okusoma ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwe tugendamu ogwokubiri.
Naye abalowooza nti banene nti baamaanyi amateeka gamuzibe go tegamanyi munene tegamanyi waamaanyi kubanga go galiwo ku lwa bulungi lw'abantu bonna era tetulina gwe tugenda kutya oba wadde okuttira poliisi. Era ekikwekweto kino tukikoze nga tetulina ba kitongole kya byanjigiriza nga tetulina district administration y'e Jinja tetuyambyeko mu kyo tukikoze ne poliisi.